mwenzio unauma moyo nipokee.
Ngatale Music.
Dizzo voice, Dizzo
voice.
Ahuba.
Japo mapenzi yanapanzia, ajabu nimekona we. Nami kwako nitatulia, na kwenye joto nikupepe. Baby love is not fair, aswea nimekuwa maboy. Wakiongea don't care, na kiumbo kako kama toy. Nini koradhi ata jela nifungwe, na ikibide tamarungu nipigwe. Kukuposa penzi bora nizikwe, kwa jili yako we. Baby oh baby, nipe mambo ya kikubwa. Mwenzi oh, ya kitoto ya nachosha. Baby oh baby, penzi linakaba huba. Mwenzi oh, nipe oh, fika choli sambusa eh. I will da mwenzio oh, oh, baby dali, sasikiza ni kwambie. Unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako eh. I say baby dali, sasikiza ni kwambie. Unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako eh. I say ah, I love you. I sing ah, I love you. I sing ah, I love you. Ah, I love you.
Akwanza stop. I am sorry, me so bad money. Nimekuja kukupa makopa na love. Nitatunza siri mambo ya chumbani. Miso chebe mpenzi wangu ringa.
Niko radhi daima niishi na wewe. Mapaparazi wanaosema nikutawile, hata kwa wazazi mimi niende na wewe. Wao wakune nazi ah, dona letu wenyewe. Nipe mambo ya kikubwa. Mwenzio ya kitoto ya nachosha. Baby oh baby, penzi linakaba huba. Mwenzio nipe oh, fika choli sambusa eh. I will da mwenzio oh, oh. Baby dali, sasikiza ni kwambie. Unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako eh. I say baby dali, sasikiza ni kwambie. Unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako eh. I say ah, I love you.
Venture.